Molo, ndiyabulela ngokutsalela umnxeba kuzemza.com. Ivenkile yethu ingavulwa iiyure ezingamashumi mabini anesine ngosuku. Nangona kunjalo, abancedisi bevenkile yethu abafumaneki okwangoku. Bayafumaneka ukusingatha izikhalazo zakho ngomvulo ukuya kulesihlanu ngentsimbi yecala emva kwentsimbi yesibhozo kusasa ukuya kweyesihlanu emva kwemini. Ngempela veki nangeholide, ukusukela ngecala emva kwentsimbi yesibhozo ukuya kweyesishumi elinesibini emini emaqanda. Kungenjalo, ungasibhalela kule imeyile info@zemza.com nangeyiphi na into onqwenela ukuyazi. Siyabulela ngokusitsalela umnxeba eZemza. Usale kakuhle.